Kadete Music Promotions.
One time, took it to Aslai.
Don't miss music again.
All the energy.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Wale kuopese kapa nyumba,
mimi watamwanika naye.
Wale kuopese kapa nyumba,
mimi watamwanika naye.
Wale kusupport na bana,
mimi watamwanika naye.
Aiye zake ni kumwa,
mama watamwanika naye.
Ndama yo kuri sasoya,
mimi wahangaika naye.
Ndama yo kuri safoja,
mimi watamwanika naye.
Ndama ni chivandauka, napeleka muye Yesu. Abanda kagwira nalama, samanga la panyumba. Akazi wakati wa fusi, uyangani mama. Abanda watamwanika, abanda watamwanika. Abanda wahangaika, abanda watamwanika.
Hete, abanda watamwanika na yonroma. Akakwira ndrama, wemi kama kutu wake mwama. Akazi wakati wa mfuse, wayambapo fukwata pata. Ayayi, ndine boss kwa mpanyo. Niwe bako wa kumantele watu. Na mzako kutama, fuse. Pamene hapo.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Wale kuopese kapa nyumba,
mimi watamwanika naye.
Wale kuopese kapa nyumba,
mimi watamwanika naye.
Wale kusupport na bana,
mimi watamwanika naye.
Aiye zake ni kumwa,
mama watamwanika naye.
Drama yo kuri sasoya,
mimi wahangaika naye.
Drama yo kuri safoja,
mimi watamwanika naye.
Azima iba menyeka, ndarama safoja. Azima iba chaiwa, ndarama sasoya. Agena watenga mitala, ndarama safoja. Agena watenga chipali, ndarama safoja.
Hete, choke kumsika, nyozo ndrama kumahure. Namuwa, afika panyumba kongore raka. Alipecho wapasa, mkuro kora zose mahuri. Ima severa, pike afuri manko kubamo. Asahi, iwe kutana nipase koras.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Wale kuopese kapa nyumba,
mimi watamwanika naye.
Wale kuopese kapa nyumba,
mimi watamwanika naye.
Wale kusupport na bana,
mimi watamwanika naye.
Aiye zake ni kumwa,
mama watamwanika naye.
Ndama yo kuri sasoya,
mimi wahangaika naye.
Ndama yo kuri safoja,
mimi watamwanika naye.
Lala mamu kai pesa, kula nifatali. Njala ni chilombo iyo njala. Njala ni mafuto imwe njala.
Hete, gifti ngoma. One time, buko matani. Wajifti mwimu. Papa mwimu. Chetele, wana.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Wale kuopese kapa nyumba,
mimi watamwanika naye.
Wale kuopese kapa nyumba,
mimi watamwanika naye.
Wale kusupport na bana,
mimi watamwanika naye.
Aiye zake ni kumwa,
mama watamwanika naye.
Drama yo kuri sasoya,
mimi wahangaika naye.
Drama yo kuri safoja,
mimi watamwanika naye.
Iwe kutana wakanga nchire wanzo. Kuna kuatu kusipongo. Na iwe pongo wafyanjire fyanjire wanzo. Gumine hapa Asa Uncle Lloyd atupora nchinji. Watentere kukwane Uncle Lupeni Uncle Tan.
Drama yo kuida bajaka,
mimi watamwanika naye.
Drama yo kuida bajaka.
nataka mimi watangwanika naye
wale kupeseka pa nyumba
mimi watangwanika naye
wale kupeseka pa nyumba
mimi watangwanika naye
wale kusapota na bana
mimi watangwanika naye
aiye zake nikumuwa
mama watangwanika naye
ndama yokulisa soya
mimi wahangaika naye
ndama yokulisa foja
mimi watangwanika naye
Uncle Lloyd, Uncle Tandy, Uncle Warasi, Uncle Mufipa, Uncle Warasi, Uncle Mufipa, Uncle Warasi, Uncle Mufipa, Uncle Warasi, 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 Uncle
Kwa kumondere kabuka msima yose kerera bu.
DJ Bongo on the bed box.
Oh, ni mpatari mwana.
Dono.
Nairo.
The producer.
Katete Music Promotions.